It's a remix pattern.
Chop, chop, kwani niko lonely, sidhani kama nitahandle hii.